Ladies and gentlemen, distinguished guests, please take your seats. The dinner is about to begin.
Ni ye Biden ka jamana ka sufɛ dumuni ba fɔlɔ ye n'a bɛ wele ko dinner gala min kɛra foroba la dunan 340 ɲɔgɔn tun bɛ min kɔnɔ. White House tun masirilen don seli waati kama don minnu bɛ kɔn sufɛ dumuni ye. U ka bonya ni nɔrɔ n'a bɛ wele ko toast senfɛ jamanatigi fila ninnu ye u ka jamanaw ka teriya n'u ka kilenya min bɛ senna kabini tuma jan o tanu.
We stand together, shoulder to shoulder, precisely to be entitled to say at the same time.
An jolen bɛ ɲɔgɔn fɛ kamankun ni kamankun la tigitigi ka kɛ ani ka jo sɔrɔ k'a fɔ ko waati kelen na anw jamanadenw ani hɔrɔnya bɛnkan balimaya Macron y'o fɔ. Jamana ka dumuni nin bɛ na ni Macron ka tile saba sigili ye Amérique jamana na. O tile saba nin kɔnɔ jamanatigi Macron taara NASA o ɲɛmɔgɔso la ani Congrès n'o ye Capitole ye. A ye ɲɔgɔnye sɔrɔ ni wasabulon mɔgɔ dɔw ye ani Biden ka fangalamɔgɔ. Macron bɛna a ka taama ban Nouvelle Orléans mara la. O tɛmɛnen kɔ Kremlin ye jumadon sɔsɔli minnu fɔ Amérique jamanatigi Joe Biden fɛ n'o tun y'a fɔ k'ale labɛnnen don ka baro kɛ n'a ka Rusi jamanatigi Vladimir Putin ye n'o laban nin ye a ka kɛlɛkɛ denw bɔ Ukraine jamana la. Amérique jamanatigi o la sa y'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ dɔrɔn Putin bɔlen kɔ Ukraine jamana na. Moscou a jɛlen don ko a bɛ ban o la. Kremlin ka kumalasela Dmitri Peskov y'o fɔ. A y'a sinsin a kan ko sarasi baara bɛ senna lafiɲɛ bɔ dɔn.
Putin thinks that he can crush the will of all those oppose his imperial ambitions.
Biden y'a jira k'ale labɛnnen don ka kuma ni Putin ye. O ni o kɔfɛla la bɛ fɛɛrɛ ɲini walasa ka kɛlɛ ban Ukraine jamana na. A ye Irisi sɔrasiw bɔli kɛ sarati fɔlɔ ye. N'o tun bɛ bɛn ten, o tuma la lajɛla ni a ka Faransi teriw ni OTAN ye. N tun bɛna nisɔndiya ka sigi ni Putin ye k'a lajɛ. A hakilina bɛ min na. A m'o kɛ fɔlɔ a ko ten. A y'a fara a kan waati kɔnɔ kunnafonidilaw ka lajɛba dɔ kɛra ni Faransi jamanatigi Emmanuel Macron ye ka sɔrɔ a banna Biden ka sarati ma. Putin da b'a la wa a da b'a la hali bi jɛɲɔgɔnya kama kumaɲɔgɔnya kama o min nafa ka bon kosɛbɛ. Kremlin ka kumalasela y'o fɔ.